siku bishumile miya Ngashi ya po fali ya tiga tiga mfora makawe Siku bishumile miya Ngashi ya po fali ya tiga tiga mfora makawe Uibe giri ndugega nda imsebe nzi yako Ngashi ya msabe ni ya bonaga lando Uive dili ndugenga, za imsebe nzi yako Waishi ya msabe ni ya wanaga landota Utie di usei, silo so maskandi Uchaifazimli usei, nkosi o maskandi Ocheze kulu, sewe wini zindondo Uongika, bashaya mahiti Uobo Usona bali sebe shayingo memnandi Ukangela nusawa utewote la umaskandi Saibandi 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 Ocheze kulu sewe wini zindondo Uongika bashaya mahiti Uobobo bashaya mahiti Usona bali sewe shayingo memnandi Ukangela nusawa utewote la umaskandi
Yeah, but not as a cyber.